sure. Selwa nini ngoku? Ujaiva nini ngoku? Lo mntana utheni nangoku? Ufuna swipe ngoku? Kodwa akho wena ghost. Ufuna uhamba nam sisicela ungaposti. Bayasokolisa abantwana basimonti. Abomihla nenolilethu nibazibonke. Uselwa nini ngoku? Ujaiva nini ngoku? Lo mntana utheni nangoku? Ufuna swipe ngoku? Kodwa akho wena ghost. Ufuna uhamba nam sisicela ungaposti. Bayasokolisa abantwana basimonti. Abomihla nenolilethu nibazibonke.
I'm gonna make you mine.